za maisha. Uja waikula lanja mamai, nija kufa na pleasure. Nini kimefanya uondoke mamai, siku zote za maisha. Uja waikula lanja mamai, nija kufa na pleasure. Nini kimefanya uondoke mamai. Kaya ingwe umanile, abadogo ya watani togirwe. Kaya ingwe umanile, abadogo ya watani haile. Atani togilo mayo, atani hailo wawa. Atani togilo mayo, atani hailo wawa. Ai, 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 eh. Ale shoka kakaya, tulele daba nabade. Ale shoka kakaya. Bosi mujo na kuulizia nagaiwe shako yomba. Amona shoke nolo mshikolo, nige uke niwe kinyonga. Keshi dada na kuulizia nagaiwe shako yomba. Basi rudi rudi mama, na watoto na kulia. Nime kumisi misi sana, jotule na kulia.